Yeah, yeah, yeah. Grown man music. J to the mo. BBC once again, yo.
Beep, beep, game.
Oh, yeah. Nashukuru siku hizi nimekuwa. Maisha yangu jana kufuru chizi nilikuwa. Wazazi wanafurahi kuona leli mnyamwezi nimepoa. So yule tena cause life changes you grow. Oh, yeah. Nashukuru siku hizi nimekuwa. Maisha yangu jana kufuru chizi nilikuwa. Wazazi wanafurahi kuona leli mnyamwezi nimepoa. So yule tena cause life changes you grow.
Nashukuru nimevuka ujana nimekuwa mtu mzima. Maana maisha yangu ujana ilikuwa zaidi ya noma. Twende kilioni kwenye kichwa unywele nimechana afro nkiona picha na nikumbusha nzizo bana. Mialiko ikulu mimi sikuvaga suti wala tie. Ni mwendo kapelo t-shirt kubwa jeans kata K. Damn paka molo dom shy mimi na chapa bay. Chapa show nijaze kibaba nkale bato bay. Na sikosi kitu kokoto kinkuta. Washikaji wakiniona same nipo na uhakika tapafo tapata. Kila siku ilikuwa ni bata nyumbani utonipata. Na change viwanja mchana msasani usiku tabata. Nimemaliza ndo zee unakuja. Nimewekeza ujana umekwisha mzee sijachuja. Ndo kwanza na waza niwekeze Arusha Mwanza Unguja. Mambo kibogas niliachaga yana tena oja. Send it pub, send it club, na nkitoka out. It's only for couple of hours, wezi kadi late. There's no debate, man, I've been there, done that. Na ukizingatia siku pia, wezi ganda.
Oh, yeah, nashukuru siku hizi nimekuwa. Maisha yangu jana kufuru, chizi nilikuwa. Wazazi wanafurahi kuona leli mnyamwezi nimepoa. So yule tena cause life changes you grow. Oh, yeah, nashukuru siku hizi nimekuwa. Maisha yangu jana kufuru, chizi nilikuwa. Wazazi wanafurahi kuona leli mnyamwezi nimepoa. So yule tena cause life changes you grow up.
Kukaa maskani bola nimekua ilikuwa gasio. Mana kila siku na polisi walinifukuza mbio. Mala nimechola tatu, mala nimetoga maskio. Mladi tu, si unajua ujana ilikuwa gavilio. Najua kutafuta pesa tangu niko dogo 22 na professor on tour Liza Ludigo. Mamba kukesha wiki nzima na kuna fatigio. Hakuna chafigo na shukuru nimekua nimechana hizo pigo. Domana shaking kiona umevacheni feki. Inanikumbusha ujana mbili tatu kwenye chest ukini cheki. Nini sijafanya nzi zangu nko janki. Hamna pesa kwenye account ni starehe mchana nema usiku jaki. Walizoea natoka kiuni pata potea nshakuwa mtu mzima mwendo suti mokasini. Zamani ndo lifanyo brother mani. Squeezy majukumu unachowaza mchana nyumbani watakula nini. Simoni mjanja legoma kuzeka. Ujana umekwisha wezi fosi waze wenzako watakucheka. Mana kila kitu wendana na miaka. Wenzako johari lotana we maskani unavuta ujabadilika.
Yeah. Nashukuru siku hizi nimekuwa. Maisha yangu jana kufuru chizi nilikuwa. Wazazi wanafurahi kuona leli mnyamwezi nimepoa. So yule tena cause life changes you grow. Oh yeah. Nashukuru siku hizi nimekuwa. Maisha yangu jana kufuru chizi nilikuwa. Wazazi wanafurahi kuona leli mnyamwezi nimepoa. So yule tena cause life changes you grow.
Oh, send it pub, send it club, na nkitoka out. It's only for couple of hours, wezi kadi late. There's no debate, man, I've been there, done that. Na ukizingatia siku pia zoezi ganda. Send it pub, send it club, na nkitoka out. It's only for couple of hours, wezi kadi late. There's no debate, man, I've been there, done that. Na ukizingatia siku pia zoezi ganda. Oh, yeah.
Can't nobody stand close.
Oh, yeah.
Superman, man. BBC once again.